YV Records. YV Records.
O baba wasema zulwini, nyikela unjipe ya manja, yeka ya pate mbile mina, mele nyisebeze kanzima. Yes, kid! O baba wasema zulwini nkalongsize, kalon sinze uti nyi siza bantu. Alana ye mhlabeni ngifuna siza bantu, ngoba bathi izandla zakhe zana. Kalon size oh, kalon size oh, ngoba ngifuna usiza bantu. Ngikala mandla oh, ngikala mandla, ngoba ngifuna usiza bantu.
Sure, Stabby K is me. Baba wasemazeleni ngikala amandla, nyisiza abantu, abantu bakhala ngenhla ngedala. Lana emhlabeni abantu basokola, nyethe ba hlele bahluphekile kodwa ba lahli themba. Nguwe ba hlele bothembile nami futhi mele nyisebenze nganzima, ngoba bangithembile ekhaya nyimi phela khe se isikolo nyisiqedile. So mele nyisebenzele abantu basekhaya futhi abantu nabakhala ngenhla ngedala, but Stabby silambile. So I must make a plan, ngoba esikhathi sihambile. Ngicela idaba, ngicela imithi, ngifuna ukhala ngoba wena unikhethile. O baba wasemazeleni ngikalongisize, ngikalongisize uthi nyisiza abantu. Alana ye mhlabeni ngifuna usiza abantu, ngoba bathi izandla zakhe zana. Ngikalongisize oh, ngikalongisize oh, ngoba ngifuna usiza abantu. Ngikala mandla oh, ngikala mandla, ngoba ngifuna usiza abantu.
YV Records.
Yes, kid! Let's go!